radio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakiraɓe heeɗiɓe studio tamani oɗo saha yo sakki ko mawɗo Ousmane Dicko haalan toon kabaruji gonɗi ɗo ɗi ƴiwde maison de la presse ila Bamako Seydou Mbo wonani en to ɓoggi janɗe to keña nokku hollugol ko horsi e alsilamakule afrique ƴiwde tumbutoyade tuugade hono Zanzibar hurmitama dewte kiɗɗe temettati tumbutu koni cotiɗe du e juuɗe hono jiyadinkoɓe ana e kollaɗe ɗe ngalluro waliyaɓe temettato e capantato e tato nde ronki wartude e none mum kiɗɗo o ila tiiɗal hitan 2012 ka tiiɗalaji kewɗi ana ka ɗum e wonde yimɓe tumbutu ka ana ndimmani lobbere ko warata batu temeɗe jeegoɓe capanɗe jeɗɗe jeenoɓe o sandu hono deƴere union africaine jooɗike keña Addis Abeba nonnoon hono jaɓande dabare golleji G5 ɗi wonno hono ko wondono e sembe haalaji batu o joolare waddani maccugagu yo on golle woni mo OIM andini ana wonda ley leydi libito heɓe hoɓɓe hono ƴurɓe hirnaga afrique ka fuu cottama yo maccuɓe du garasiji mobilaji ley gallude saaba heedi ɓaleri libi yo ɗi gonni sembe kabaruji ɗi ɓen jogani on bisimilla ma ɗon dow studio tamani François Hollande hurmiti keña nokku noddirteɗo Institut du Monde Arabe ley gallure Paris dewte alsilamaku ley afrique kewɗe ballifade ɗu ƴiwde tumbutu tuugade hono Zanzibar fuu kollama nonno yoga e dewte kiɗɗe temettati tumbutu ana cettinoɗo du hono e bonnanda guuɓe jeyadinkoje ɗe wattu nde yoga e leydi ndi wonno e juuɗe nde keɗɗanno Mamadou Sama Seku fa ɓeydoroɗen faamu
joni woni arande dewte binɗiraɗe juuɗe tumbutu ɗe kulite dow leydi France ɗum waɗi caggal ko guuɓe kaptoje ɗe fedde Alkaida kosi halkude wattu janvier hitande 2013 e lewi François Hollande uditiɗo oɗon nokku kawrital yimɓele ɗeɗo dewte no kuncana hoore asilamako e holiti wiide tumbutu yo nokku jonde dowdowre asilamako yo dun nokku mo bonɗereɓe en gaɗa bonan cattuɗi François Hollande micintini wiide immadaraji leydi France nder hitande 2012 ɗi laatike sababu hadde jaadinkoɓe ɓe warde Bamako fa hande e lewi makko ngal ɗo kawrital ngal gollirde humanide kabaru arabuɓe en landiningal nam micintina e bangge goto o fratiji satere dina e laamu sembe e bangge goɗɗo o faaba nder huncangol hoore faamu dina asilamaku hawrintinɗo kala ko woni muñal e sawrare e dewral e wattu udintingol nokkure nde François Hollande na wondi noon e honorojo makko en ɓe leydi Mali leydi Burkina e leydi Mauritanie ɓen goni Ibrahim Boubacar Keita Rok Mak Christian Kaboure e kaña Mohamed Abdoul Aziz kanko kanake leydi France holliti wiide ɓeɗo yo jeƴiraɓe makko tekkinɓe kabaru démocratie e haɓugol terroriste yaku nder leyɗe mum en e lewi Jacques Lang hoorejo gollirde huncanode hoore kabaru arabuɓe en o ministre kiɗɗo dun leydi France mon iɗo noon finatawa hono ngal ɗo kawrital ngal meeɗaka noon dawrede yo sifa e yimre humanide andal ma tottugol teddengal fewde kala finatawaji o yeeli yo ngal faabo ɓamtare miijoji yoga ɗe yimɓele jogani kabaru tariki
ila tiiɗal hitande 2012 ka nde ngalluro nde wonno e juuɗe jeyadinkoɓe nde warde hannden tumbutu ronki wartude e none mum noon nenno ɗum e wonde ka yimɓe anan ndimmani cakkite lobbe fay so tiiɗalaji batte wayde ndenagu ana ɗon kanko Assetou Kanté nelaɗo studio tamani to tumbutu to wonko heɓani hen keɗɗenno ko Mamadou Sam Seku faccitani e hen
tumbutu ma dun wuro waliyaɓe temeɗe taton e capanɗe taton e taton na huncani noon hoore sanne kabaru lumo e turusiyaku ka tiallaji hitande 2012 ɗi laatike sababu bonnude ndeɗo moƴƴere fa hande dun ɗe laataki no ɗen gonno kabaru ndenagu e guure dun dartaki keɗoɗen Aboubacry Cissé maire ngalluure tumbutu anda no wiide tiɗalaji ɗi laatiki sababu sifa bonandaji ɗi min jetta ñande foof dow laawi men ɗi julaɓe ɓe e kala yimɓele nannonoɓe lumoɓe witti kabaru muɗum sanne saabi ɗum jaati kabaru nguura ɓeydi tiiɗude ka wakkati joni o sowona koɓe camata dow yimɓe nder laawi ɗi ko heewi biltiki caɗele kay ana goodi kambar ɗum ne darda papatoɓe amen ɓe e kala mbawɓe wallude min yo gattanamni hakkillo immadiraji lumo taw sankore wona fewi hono ni ɗi ndenɗi fatimata yo cottowo brouchette holliti wiide fadde baasi o kabaru lumo ngo no yirwi noon sanne gilla oɗo baasi fuɗɗi si torraji foof min jehi so baasi ɓooyi ñifaka tan neɗɗo gikanta fay hunde fay jaaguji amen cewɗi ɗi gooti yirwude tawene nden jaagu an o no yirwi noon sanne ka wona noon ɗum wurdi wakkati joni o tampere amen ɗe kay no jaa foof no ɓeydoyade ɓeydade ɗum foof ɗum bonandaji kewɗi ene gaɗe dow laawi men ɗi mbiɗen jeeli yo ɗum foof timma laamu koɓeɓe tan mbawata dawrude deƴere min gala hen haala saabu min gala kaɓorɗo lamu koɓe région o ɓe ngaɗi bawɗe mum en yala alhaali ngallude tumutunde na ɓeyda fewde eɓe gondi ɗum e waltinde hakkillaji jamare nde seeɗa seeɗa so gonga haale kabaru ndenako juuni o ana santi sanne wattuji ƴaɓɓiɗiɗi saabi sa fondi wattu baasi o kañum e wattu seeɗa caggal baasi o rafi ndenako o ana wembi noon sanne jamare nde ka wakkati juuni o kay deƴere hewtama jaati ɓuuri foof nder ngallude tumutunde wakkati juuni o ngallure nde ana wondi e yirwude seeɗa seeɗa yimɓele ɓe ana jeeli yo kuɗe ɗe fof gartat ɗo gonno
kala ko jiɗɗo hollitinde hakkillaji mawɗon powaɗe fayde o bembe amen ande Facebook Twitter na Instagram na du oɗon mbawi noddude numéro ji capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jetti e nayyi sappo e goho na du nodde capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jetti e nayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi ana ɓuuri talko ujunaji tati ɗi heɓɓe torra wattutiɗale leydi ndi kolliti CVJR ɗum fedde gonga saria e dewrintinale yo o kabaru yettinani yettinoɓe kabaruji nene hooreɓe ndeɗo fedde ɗo Bamako ɗo ka kolliti yo kamɓen fof ɓuuri hewde heɓde talko kewɗi nene CVJR suudu saria e baale haalanana en ɗum e baale hakkeji tomanta en daranto ɗiɗo talki hono sallu deƴere Union Africaine waɗi batu muɗum temede jeego e capanɗe jeɗɗo e jeenaɓo Kenya Addis Abeba ministre Mali darani ɗo hakkude Mali e leyɗe goɗɗo ɗum kanko Abdoulaye Diop o hawri e batu o yo hono jaɓande dabar hono golleji G5 Sahel ɗi wondano e faccitede keɗɗen na Oumar Waygalo fa ɓeydoɗo ɗen faamu
le ngal ɗo kawtal temeɗe jeegoɓal e capanɗe jeɗɗoɓal e jeenoɓal kanngal humanade kabaru golleji G5 Sahel kanko ministre kumniɗo kabaru hakkunde Mali e leyɗele goɗɗo o tawama toon yoga e haalaji makko ɗi fu jowiki wattu jonono guɓe jeyadinkoɓɓe kañe yimɓele bomɓe sumɓe kani haɓirede le lefol sahel ngel fuu e maggal muɗum kanko hooreji ɗiɗo golleji G5 Sahel o holliti wiide wattu joni o ƴeewete yalla hono golleji ɗi kani gollirede le ko warata ko tawe lefol ngol fuu ana hani rentinde bawɗe muɗum ɓe ƴeeyalla hono ɓe kani gollirde golleji maɓɓe ɗi le ko ɓoyata ko caggal muɗum ɗu ɓe ƴewto hono yirwera nayiringal banggal ɓi adama ko hani waɗirde le ɗeɗo nokkule le majjumɓe kollitiwirso ɗiɗo golleji ana gara fa golle wona leydi wotir tan gollata ɗum leyɗele mballoje ɗeddu wona kañum en tan gollata ɗum wajibi tan sina leyɗele kerdirɗe le oɗo nokku fuu dokkidira juuɗe caggal muɗum kanko laamiɓe ndeɗo fedde o hollitiwiɗe ɗati gara yaltinede hen ɗiɗo ɗati gara kollite laamiɓe gomɓe le nokkule ɗe ɓe ƴeeyal hono ɗi kani tabirede ɗati kollitoji wiide maggal paɗe en naɓe le ɗeɗo nokkule
e wi walde aduna daraninde hono yawɓe jolare hewɓe e ƴaɓɓortoɓe leydi Libi ka fuu yo le lumoji maccuɓe nannetese cotte ndeno OIM holliti hewɓe e yimɓe hirnaga Afrique ka fuu cottirama garasiji mobilaji le gallure sabande heedi ɓalere Libi hewɓe mabɓe noon gollinte ko mbawa naadu hono gollete ko yiɗaka e sifa se wondede kanko Michel Arsenal keƴaɗo haala OIM to ɗumi to Genève to wonko haalde RFI keɗɗeno ko Fatuma Dabari faccitani en
gonga jaati no Libi wordi ni hande ananaawi sa iɓe bello korol sa codoɓe ɓen gari ɓe dara ɓe de saɓe kala moɓe jiɗi sodude en mbawa wiide yo lumo forobaɗɗo yimɓe fuu mbawi yiide ko watte toon yo leggal ɓe ɓe connete daga dollariji temedde ɗiɗi e fa yaade dollariji temedde joyyi e lebbi kewɗi ka anatiɗi andude saabi dey yo ɗum golleji ɗi gala le sharia miɗe mila min gala kabaruji ɗi fuu ka iɓe mbawi connude e yimɓele woɓɓe tawete won koɓe anni gollude marowo dabaji kajaɗo duroɓe o gollinaɓe de o sonnaɓe e demoɓe na ñiɓoɓe dawoɓe ɓen laatoto sababu heɓugol ɓuuɗi nder leydi gondi le tiɗalla yo ɗum tiɗalla kalisi koɓe notortoɓen ɓe jotti
fou
Union Européenne e Royaume-Uni goni faabotoɓe studio tamani
sen garte kabaruji région ngaji meɗen hono hooreɓe masiŋaji niso kuccala ka celi golle ila beete hande ɓe mbi hono batte ɓeydugol coggu nisirɗi wala fuu ko rewɓe kaddaniɓe ñalaɗo sappo hande n woni ko coggu muɗum sowide ɗiɗi ko wonno sappo yaayi fa nogay ko wonno nogade nisirta fa capanɗe nayyi batte ɓeydugol coggu kaaki kañum e coggu gasoil sabaniɓe kamɓe hoore ɓeydude conseil sukaɓe kulikoro waɗi hono keña majere fa jigganono golloɓe hiɓɓe ukoma ittaɓe golle nenno ɓe golloɓe golloɓe ana gondi e jonde damal bourse du travail ile janvier lewru janvier ƴaɓɓino ndu fa totte hono hakkeji mumen ɗi laamu o rewata ɗi laamu o rewete duuɓi sappo hikka fedde mali am beta du mali yo jeel meden fu wadi jonde beta hande segu batane mudu yo faabaade larme mali le golle mudur rende yimbe de nardi du hono syndicat ngaji di fuddita golle goferma auditino tabo adiji di bamata di golleji mata gol suudu sous préfet ono mahutor le cercle yoroso tilima biroji e suudu do préfet o walata fu matama le lebinay le ko entreprise o gosagu golliko nene ministre lama leydi mede itti jawdi mata gol ndudo suudu yamberna e berde hono jemmaaji kamale ngoni gonda jiude sappo e tati gondan yude sappo e tati yaade sappo e jeegon lewru avril war gonde muudu ndu yamfolila nana fijoji mawdi yeegon nokkuje kawnida hollugol bibbe jalo kanyu e ko jali e golle ngeenal fawarde e batuji fu ngadan yo bamtaare finatawa yamfolila woni ko yida do kaddude e dido kabaruji hande kedde hedaade faande yotere ma na yeso yen tawde yontere waro.